Abasuubuzi abafiirwa emmaali yaabwe mu mataba agaava ku kuzimba omwala gw'e Nakivubo omwaka ogwedde bakubiddwa enkata, bbanka y'ebyobusuubuzi ebadduukiridde n'ensimbi obukadde 10. Abagenda okuganyulwa mu nsimbi ezo era nga bamaze n'okwekenneenyezebwa obukulembeze bw'abasuubuzi mu ggwanga be baba bakolera mu French Plaza wamu ne Pentagon, City Plaza, Totala Business Center n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo. Bano baafiirwa ebintu byabwe omuli engoye, emifaliso, kapeti n'ebirala. Babadde alangirira obuyambi buno okufeyawo hotel mu Kampala akolanga ssenkulu wa Finka Banka mu Uganda, Robert Kakande, agambye nti obuyambi buno obugendereddwamu okudduukirira bonna abaali beewola ensimbi mu banka ya Finka basobole okuddizaawo emmaali yaabwe gye baafiirwa mu kiseera ekyo.
Tubayambako ku looni ze babadde balina oba amabanja ge babadde balina ne Finka Uganda, nga tugakendeeza oba nga tugajjirawo ddala kusinziira ku kyabatuukako nga bafiirwa ebintu byabwe ebyamaguzi. Era nga olwaleero njagala okukakasa abantu nti twakasasula abantu miliyoni 10, abantu 9 bebakafuna miliyoni 10, naye nga tukyagenda mu maaso n'abo abasigadde okulaba nti tuwawa ssente okubanyiga ebiwundu nga tukendeeza ku mabanja ge balina ne Finka Uganda.
Yisa Sekitto, omukulembeze w'ekibiina ky'abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita, ategeeza nti bukyanganje geni egwamba basuubuzi tebalekeranga okusaba buyambi kwe kwebaza banka y'ebyobusuubuzi ya Finka.
The government sent the prime minister to inspect the places all through to those people that lost money via goods and due to flood. Settlements were made, records were taken, and the promise was given for compensation or contribution, whichever be fit. As Kasisa have not stopped following.
Ismail Valiko wa omukungu okuva mu Pedro Pio Insurance asabye abasuubuzi obutakoowa kwettanira mpereza za nsuwa kibayamba obutafiizibwanga mu kazigizigi afaanana ng'oyo.